Anachukua, anaweka, wa
le général Dangote.
Anachukua, anaweka, wa
le grand Mbao.
Anachukua, anaweka, wa
bosi ya Mboka.
Anachukua, anaweka, wa
taramu kupendwa nae, taramu nasikia, tamu kupendwa nawe. Tamu kupendwa nawe, tamu, tamu kupendwa nawe. O maneno, maneno, tumeazoea. Vijineno, neno, tushazoea. Mpenzi wangu mubaya, kwani nawahusu? Shepu yake mbaya, hivi nawahusu? Mtangaji malaya, na wabusu nini wamegusa papaya? Na mwaka huu lazima wachuchuma.
Wameingia chakike,
ewa
chakike, wameingia chakike, cha cha chakike,
twale
wameingia chakike
kwa penzi letu.
Chakike
lazima wachuchuma,
wameingia chakike
kwa penzi letu.
Chakike
makukote babutale Don Mendez Bajuni H Bajuni.
Chumbani enesi unipatia panado, kujenga za Messi na mashuti ya Ronaldo. Yani ndani nikiingia tu,
anachukua anaweka, wa
kwenye gari
anachukua anaweka,
iwe jikoni au varandani
anachukua anaweka, wa
doze 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 doze
anachukua anaweka.
Yani pale salama joto Tualeso jipepe, oya kongo choto. Tualeso jipepe,
oye mose kunambi
jipepe,
morikado momo
jipepe,
oya mama Dangote
jipepe,
edo nifungwe
jipepe.
Chu chu
jipepe,
chu chu chu
jipepe,
ani chu chu
jipepe,
chu chu chu
jipepe.
Nase Nase
Joseph Mertier
Nase
Kaya kaya musha
Kule Fukama Fukama Mwana Fukama Fukama Mwana Fukama Fukama Diamond Fukama Fukama Kwana Fukama
Papa mo bimba ye Papa mo bimba ye Papa mo bimba ye Papa mo bimba ye Anyata katra kuka kate aloba kate
Sipa ye
Yes Chozi matata
Chuma 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 chuma
Ako kaka te alinga katra aloba
Mute bachi la mwina
Baba Mazuma Baba Mazuma
Joseph Kusana
La Baba Mazuma
Zodwa
Angeli
Mazuma
Dar es Salaam Mazuma
Anko Sham
Diamond Mazuma Kinshasa Mazuma
Kaya Kaya Musha
Mazuma
Kama Mfuama
Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa
miguu. Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu.
Onasema usiniguse, usinitachi, salamu iwe kwa miguu.
Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu.
Tokosa kambali
Corona,
kusimba te
Corona,
kosa kona ogomba
Corona,
kusana musika
Corona,
tena va maski
Corona,
2 metri
Corona,
mikono ya kokosha
Corona,
El Virgo St. James
Didi Stone Nike
Ibi Santos
Are you Lizer?